This is an MUT Radio podcast.
And I'm Sanjay and Kulmlabas with Kulmin Dabin Kuluga Kulu in Dabayo Pasha. And of course, Wuti Abantu, especially Incha. Ibuye ikhohle ukuthi yini ukuphahla and kubaluleke kangakanani ukuphahla. So mkhulumi lapha, welcome to the show. Asikhulume ngabantu ke namhlanje about ukuphahla, but sesiqala ngokubingelela of course abalaleli.
Angibonge kakhulu ithuba, kuhlezi kuyintokozo ukuthi ngibe kanye nani ohlelweni. Ngiyababingelela bonke abalaleli, ngiyakubingelela nawe msakazi omuhle ngalesi sikhathi, sinibonane.
Yebo. Yeah, so namhlanje mkhulumi labo lesithathu abasebeyazi nje ukuthi ngo-11:40 singena kwi-back to the roots, sikhuluma about izinto zakudala, siqhathanise nezinto ezenzeka manje ukuthi ngabe kusahamba konke yini kahle. Namhlanje we focusing on ukuphahla. Kukhona abantu uthola ukuthi ulalela umuntu, yabona sikhule abanye sikhule ntofontofo, yabo sikhule singazazi izinto zamasiko ukuthi kuyini lokhu and kubaluleke kangakanani. And I know ukuthi most young people sibekhohle ukukhonekthe namadlozi abo. Kubaluleke ngani ukuphahla kwimpilo yomuntu?
Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe asiqale siliveze igama lokuphahla ukuthi kuyilesi sikhathi umuntu ophilayo enza indlela yokuthi axhumane nabantu abadala abakubo abangasekho. So nakho ke ukuphahla kuneyindlela eziningi ezahlukahlukene umuntu akwazi ukuthi azenze ukuze axhumane nabakubo abadala. Siyazi ukuthi nangokuhlukana kwezinhlanga abantu banosiko lwabo. Siyazi ukuthi amaNdiya nosiko lwabo, amaSulumana nosiko lwabo, nathi thina njengabantu abayindle mpisholo sinosiko lwethu esikwazi ukuthi sixhumane ngalo nabantu abadala. So ukuphahla ke kubaluleke ngalendlela yokuthi ukwazi ukuqonda ukuthi abantu abadala abakuwe bahleli kanjani futhi baphilisana kanjani nawe. Uzokhumbula ukuthi uma sizophahla ila sizocela izinto ezithize noma sizodlulisa umyalezo othize kubantu bakithi abadala basuke besembathile ukuze bekwazi ukuthi besiphendule. So ukuphahla kubaluleke ngendlela yokuthi uyakwazi ukudlulisa umyalezo bese uthola impendulo kubantu abadala abangakini abangasekho. So yilapho ke athinta khona indaba yokuphahla.
What is the right way to do it? Because ngiyazi ukuthi mekuthinta izinto zamadlozi kubuye kuthinta impepho, mhlawumbe kurondo, mhlawumbe kube khona urondo ekhaya egcekeni uyokhona. Esikhathi samanje abantu bakwazi nokwenzela ey'ndlini zabo if ngasiyona urondo. But what is the actual right way to do it? Kweminye imizi kwenziwa ubaba wakhona, kweminye imizi if ubaba sodlela emhlabeni kuthiwa hhayi inkosana la ekhaya iqhubeke.
Lusanda uthinta isihloko esithanda ukuthi sigxile kakhulu noma sibe namandla kakhulu ikakhulukazi ukulekelela intsha yakithi, ngoba siyabona ukuthi abantu abaningi badukile ngenxa yokuswela ulwazi. Siyabona uma uthinta indaba yempepho yila izinto eziningi eziqala ukonakala khona neziqala ukubhimba khona. Ngibonile ukuthi emndenini eminingi nasemzini eminingi lento yempepho sebeyithatha njengento nje esobala nangento nje abayenza isinomi kanjani. Uzokhumbula masithi back to the roots ukuthi sisuke sikhuluma ngeimpande, sisuke sikhuluma ngokujula kwesintu ukuthi isintu sasihamba kanjani ngalesa sikhathi lesiya. Kwakwenzeka kanjena ke impepho yayingashiswa inoma ubani. Uyedwa umuntu owayebekwa emndenini ukuthi lo ushisa impepho phakathi kwaleli khaya, uyena owaziyo ukuthi uxhumana nabantu abangamathonga kuleli khaya. Lowo muntu kufuna kube umuntu ongenawo umona futhi ongenayo inhliziyo embi, ngoba usuke emele umndeni wonke wakuleso sibongo leso. So lowo muntu ke lowo uma esebekiwe njengekhanda kwakuba nosiko lokuthi umuntu oshisa impepho kwakuhlatshwa imbuzi abikwe emsamo ukuthi cha, nina bakwamlaba nangu sibanibani osezoshisa impepho ngesizathu sokuthi uyise wakhe oyinhloko yala ekhaya akasekho.
Yes.
Bese lowo muntu ke lowo aziwe ngokuthi abikwe ngembuzi aphandlwe agcotshe inyongo, okuwukuthi usexhunyaniswa namadlozi noma unikezwa amandla okuthi uyakwazi ukuthi akhulume namadlozi ala ekhaya. Kwakuba ngakuthiwa mncane, kwakuba ngakuthiwa akashadile, kodwa uma esenikezwe amandla ngokomsamo nangokwembuzi lowo muntu lowo usuke esemukelekile emathongweni. Siboneke manje esizweni sakithi noma isizwe sakithi esimpisholo sekumane nje sixabane silamane ekhaya avela phuma umunye ahambe yemsamo ayoshisa impepho athi mama no baba nithule nthini usibanibani enzukuthi impepho akusiyo into yokudlalela impepho ayishiswa inoma ngasikhathisini impepho ayishiswa yinoma ubani ikuphi lapha impepho ovumeleke khona wena ukuthi uyishise njengomuntu oyingane noma njengomuntu osemncane ila kuthola ukuthi khona unabantu abadala sekubikiwe la ekhaya ukuthi nangu sibanibani uyaphuma uyothwasa unabantu abadala abamembathini yilapho kokwasikhona wena ukuthi uzishisele impepho nanoma yinini nanoma ngasikhathini ngoba ugunyaziwe futhi igunya ogunyazwe ngalo yileli lokuthi wena unabantu abadala so njengoba unabantu abadala sekufaneleke ukuthi impepho ungayishisa noma ngasikhathini uma ufuna ukuphahla noma ufuna ukuxhumana nabantu abadala abakini abangasekho nakhona futhi uma sikhuluma ngendaba yempepho noma ngendaba yokushisa impepho ayishiswa noma ngasikhathini kodwa siyazi ukuthi kuneyikhathi eyithize zokuphahla ikakhulukazi uma ukhuluma ngendaba yempepho nokukhuluma nabantu abadala kufanele kube yisikhathi santambama sekushayile o-6 sekushayile o-7 ntambama bese uyakwazi ukuthi ukhulume nabantu abadala kwenziwelani lokho na angithi asikwazi ukukhuluma nempepho abantu kusemina sikhulume nabantu abadala kusemina sishise impepho emini yisiphi isizathu na angithi makusemina abantu abadala ngalezi ayikhathi basuka besemhlanganweni abanye basekweluseni abanye basemasimini so kwangaphahlwa kwakuyo iphahlwe ntambama wonke umuntu esebuyile esengaphakathi la ekhaya bese kuba yisikhathi ke sokuthi kuphahla so ngifisa sigqileke kule ndaba yokuphahla kuyenzeka uthole ukuthi umsamo wakho awumuhle yilapho ke umthandazi noma umuntu oyinyanga agcine sekutshela khona ukuthi hayi sebenzisa ikhandlela elithize nekhandlela elithize ukuze uzokwazi ukuthi ukhulume nabantu abadala abathize siyazi ukuthi abanye uthola ukuthi la ekhaya kukuhle begcine sekuthiwa kaphuma umuntu ayophahla ngaphandle omunye kuthiwa kahambe yokhuluma olwandle omunye kuthiwa kahamba yokhuluma empophomeni kusuke kudepend ukuthi umsamo wakho nedlozi lakho lime kanjani yingakho ke gcine sewukhomba ukuthi uyophahla kulezo ndawo usuke ukufanele uphahle kuzona yingakho ke kubalulekile ukuthi uma uzokhulumisa ithongo kubhekisise ukuthi alinawo umlilo akunakho yini ukucushwa okuthize njengoba sesazi ukuthi imindeni iyaxabana imindeni iyathakathana uthola ukuthi abanye abantu bathinta umsebenzi othize bese kufa umuntu bethinta umsebenzi othize omunye aphele nomsebenzi kusuke kunesicupho esithize suke sikhona edlozini that is why kubalulekile ukuthi uma uzophahla kubukisise ukuthi idalwa zakini namathongo akini asendaweni aright yini awuphahli kubantu abacushi ukuthi uma benibiza nawo zani nizolanda omunye phakathi kwaleli khaya so ebengifisa ukuthi ngigcizelele kakhulu impepho ingane zakwethu akuyona into yokudlala ubuzileke la uLusanda ukuthi imuphi umthetho wokuphahla number 1 uma sisiyongena endlini yangenhla lesiphahlela kuyona because kuphahlelwa endlini yangenhla la kuphahlelwa khona kusendlini yangenhla ila kushiswa khona impepho impepho ayihambi ishiswa kuphi nakuphi kodwa ishiselwa endlini yangenhla uma sesingena endlini yangenhla number 1 i dress code indlela esigqoka ngayo iba nokuzotha nokuhlonipheka uma sesiphakathi la awukwazi ukuthi sikhuluma namathongo ukufacebook wena ukuyoutube ubhizi ubukana notiktok amafoni asuke off futhi kube ngazuthi nje angangangena la endlini ngisho endlini enkulu iredo iyacinywa because sikhuluma nabanumzane bekhaya awukwazi ukuthi uzongena ngevesta endlini yangenhla kuzokhulunywa nabantu abadala nendlela ogqoka ngayo unendlela ohlala ngayo ingane nje yentombazane akukhulunywa nabantu abadala uthola ukuthi yenabile ihlala phansi yesinyele bese iyathoba bese kuba ukuthi lo muntu oshisa impepho owabekwayo owakhonja ukuthi ushisa impepho la ekhaya uyena obesehamba eyalapha emsamo asebenzisa isikhumba lese samiswa la ekhaya noma esasetshenziswa mhla egcotshelwa impepho okanye asebenzisa isikhumba esahlatshwa lembuzi mhla kuzongeniswa abantu abadala uye hambeke ayohlala kuleso sikhumba leso akhulume nabantu abadala akhulume nabo ukuthi cha abantu abadala nakho nakho nanakho uma impepho sishunqa uyayilinda impepho awuthi uma uqeda ukukhuluma nje wena bese uyasuma kodwa uyayilinda impepho ukuthi ihambe ize iphele uthobele abantu abadala bese kuyimani isukuma ke nikhululeke la ubona ngani ukuthi ke lento iphahla ihamba ngakhona impepho kufuna ukuthi ibe wusi inyunge iziyokhanda ifu phezulu emsamo ukuze ubone ukuthi hayi abantu abadala bahambisana nenkulumo esiyenzayo kodwa uma impepho iveli qangelisa impuyi intuthu nje igcwala indlu yonke okanye iveli ibhunyisa ilangabi kukhona okumsinjwanyana okwathi ukubhekisise lapho ethongweni ukuze kwazi ukuthi izinto zilunge khona engikuthiphisa abantu bakithi kakhulukazi abantu abasha musani ukudlalela empepheni Musani impepho ibungozi impepho inesigcwaqwa impepho inesinyama uma ungabekiwe futhi uma uyothinta impepho ngamagama athize abanye bahamba bayokulala abantu ngempepho ngithule nthini usibani banenza ukuthi uyokhuluma emsame ebudlozini ungabekiwe ungesi umuntu wempepho so izinto ezinjengalezo kufanele ukuthi abantu beyiqhekelele futhi beyiqaphele kanjalo noma uphuma uye university yofunda ngokomthetho isikhomo sakho sezimpahla no refill case lakho Nilala endlini yangenhla kushiswa impepho kuthiwa nina bakwaBulawayo nangu sibani bani uyaphuma uyohamba uyofunda emangosuthu siyacela ukuthi nihambe naye imimbathi miningi imimoya ephumile ezikoleni la nthola khona ukuthi ingane seziyagula ingane seziyawa ingane seziyaquleka ingane ziyakhewula kodwa uma ulibikele ithongo lizohamba nawe uyeke ukulala nokuzela eklasini uyeke ukunqena mase kufanele ufunde izincwadi why awumbikelanga umuntu omdala wale ekhaya awazi ukuthi waphuma washona Kubalulekile ukuthi kushise impepho kubikwe bese uyahamba ke uya lapho e-university. Uyakwazi ukuthi noma use-university uhleli kwi-rest yakho usuxakekile kunezinto ongayiboni kahle, usukhanyisa ikhandla lethize, uyakhuluma nabantu abadala ukuthi ayibonakho ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Ukhuluma ngamakhandlela, hayi ngempepho, impepho ayithintwa inombala. Ikhandlela lingathintwa inombala, kodwa impepho ayikwazi ukuthi ithintwe inombala.
Ayi isidibe kakhulu namhlanje yabona the time uchaza indaba ukuthi impepho kukhona umuntu oba obekwayo esikhundleni sokuthi ushisa impepho mhlawumbe emidlula ubaba owekhaya emhlabeni then ibeka lo muntu loyo iyachazela njengamanje ukuthi why eminye imindeni iphuka phakathi because thola ukuthi lo muntu obekiwe ukuthi akubo yena ophahlayo kubo yena oshisa impepho akanawo umoya omuhle yena so you can imagine ukuthiwa kubeka ubhuti omdala ukuthi aphahle ekhaya and then ubhuti omdala akazwana nobhuti omncane obviously isingane yabhuti omncane iya e-university vele mephahle lanethi ecene ukuthi ingane ihambe kahle hayi vele akukho kuzohamba kahle because kwayona inhliziyo yakhe ibopheleni so now ikhlalisa bakhona ukuthi why ezinye izinto ngisho sekuphahliwe ubona ukuthi into ayihambi kahle kubikwe emadlozini impela kwashisa impepho hayi bo usibambana imoto still izoshayisa noma sekuceliwe kwabikwe emadlozini ukuthi na imoto ingene egcekeni
Into ethanda ukuthi belikhuni ngampela that's why kubalekile ukuthi umuntu oshisa impepho bembhekisise kuyenzeka umnomzane enayo insizwa endala la ekhaya Kodwa uthola ukuthi uzothi wena mangihamba emhlabeni wena uzoshisa impepho akhombi insizwe phakathi uyayibona ukuthi kwayona lento isiyaqala yokubanisa umndeni kanti ubaba ubone ugcobo wabona umuntu onenhliziyo enothando nabane wabo wakhomba umuntu ofanelekile kanti uma kuthuba busehambile emhlabeni sekusele umama because ngokomthetho noma ngokwesintu umama yena akumelanga ukuthi azayogamanxa emsama agamanxele abantu abangabakhwenyana noma abantu abangobaba bawe bendoda yakhe la ekhaya kodwa uma umama ezoshisa impepho noma uma ezokhuluma nempepho umthetho uthi akushisa impepho lapha emsamo umama bese eyohlala lapha ngasemnyango ehlala ecansini anabe bese yakhuluma akasondele nempopheni kodwa ukhulume lapha ya esebonisene nezingane zakhe ezala ekhaya ukuthi ubani esibona ukuthi engasiphahlela sikhulumele nempepho bebonisane ngokwezinhliziyo zabe ezimene bethi mama sibona nangu thokozani ukuthi yena engashisa impepho umama usehlala lapha emsamo useyakhuluma impepho ishunqa lapha emsamo yena uhleli ngasemnyango athi nina bakwaMlaba nangu thokozani indodana yeni ngoba ngasekho ke ubaba wekhaya uyena oseyosithumanisa asikhulumele nani asiphahlele uma umama ezela amantombazane wodwa uyashisa impepho umama kodwa ahlale lapha ngasemnyango akayi yena ukuyoguqela amakhehla la ekhaya nokuyokhuluma namakhehla la ekhaya ngoba akanawo amandla kunesikhathi la uthola ukuthi khona ithongo liyathethiswa let's say kufi inkomo la ekhaya ugcina usuhamba uyothetha ukuthi nina bakwaMlaba nithula nithini kuphela imfuyo akanawo amandla umama oganile la ekhaya ukuthi engathethisa amakhehla ala ekhaya that's why yena kufanele ashise impepho bese eyohlala ngasemnyango akhulume lokhu akucelayo emathongweni ukuze kwazi ukuthi izinto zihambe ngendlela so okubuhlungu ukuthi sineyinkinga zabantu abasiphahlelayo ikakhulu abantu angibabonile ukuthi banenkinga abantu abangabashana okufune bephahlelwe umalume uthola ukuthi umalume usenomona wokuthi ingane ewumshana ingane kadade wabo iyaphumelela egcina athi hayi nizothatha idlozi lalayike ekhaya ngeke sikwazi ezethi ingane ayiphumeleli ibona abantu abanenkinga kakhulu uthola uthola maluba basafuna ukubaphahlela izinto zabo ekubeni kodwa beyimlanjwana bebelonga ekhakoni nawa
yo hayi uqinisile ke lapho ke but nxa isikhathi sifuna ukudlulela phambili ngithi ukwazi la mkhulumi labo ukuthi what is the difference between ukuphahla nelati khona ilati elenziwa lapha emsamo khona nokuphahla umehluko khona uthini
uma sizophahla sisuke siyobika noma siyokhulumisa idlozi kodwa uma sesithi senza ilati sisuke sesiyobonga sibancenga ukubonga noma ukubancenga ukuthi hayi ngiyabonga ukuthi ungiphe umsebenzi noma ngithi bogogo nabomkhulu ngaleli lati ngibonga lokho okuncane ningiphe khona uma ningenzela ukuthi niyonenzela okukhulu so ilati isuke lihambisana nokubonga is to appreciate ethongweni ukuthi lenze okuthize nokuthize nokuthize kodwa uma uphahla usuke uyocela noma usuke uyodlulisa inkulumo ethize ethongweni lakho
Mutho mhlawumbe uhlale flatini let's say imkhulumi laba mina I'm in Joburg ne and ekhaya ekhaya elikhulu kuwa nongoma ngoba dishushile ukuthi ukuze uphahle kuphahlwa endlini yangendla usho kanjalo akuphahla noma ikuphi and akuphahli noma ubani I mean akushise noma ubani impepho nokuthi futhi kunesikhathi sakhona sokwenza lokho let's say mina ngisegoli njengamanje ngifisa ukuphahla but ngiyarenda lana ngihlalela nje flatini ngiyenza kanjani kumele ngise ngehle ngekhaya kwa nongoma or I can do it khona la eflatini
ngiyabonga kakhulu lo mbuzo lo umbuzo obaluleke kakhulu nombuzo ngempela odida abantu kodwa ke umkhulumi labo uza kuphendula kukanje nanti that is why it is very important ukuthi uma ngiphuma ngiyofuna umsebenzi egoli noma ngiphuma ngiyosebenza egoli ngiyashiselwa impepho ngibikwe ngiyaphuma manje ngiya egoli ngiyofuna umsebenzi uma sengutholile umsebenzi egoli la ngibuya ngenza khona ilathi lokuthi ngiyabonga uma njalo ngibuya egoli umthetho wesintu ithi insizwa uma ibuya egoli isikhwama ebuya nasegoli esinamaswiti iye ibuye naso izosibeka emsamo ithatha imali umholo wayo izobeka emsamo ibike emathongweni bese iyalala la emsamo kubuka amathonga abuka lesibusiso anaso uma esehamba uyaphinda futhi kuyoshisa impepho ukuthi useyahamba konkalo usebuyela kuphi etokweni uma wena kuba neyinkinga ohlangabezana nazo egoli la ukhona uyakwazi ukuthi usebenzise amakhandlela eflatini not impepho ayisebenzi impepho eflatini umuntu okwazi ukusebenzisa impepho eflatini umuntu onabantu abadala obikiwe wathwasa walungiswa into engabantu abadala engayithintaka impepho emqashweni engayithintaka impepho naseflatini because abantu abadala bakuphi bahleli kuye kodwa ukwazi ukuthi eflatini ehotela emqashweni wena uzohamba ukuthi uyoshisa impepho biza abantu abadala bengekho abantu abadala abakwembathini awukwenzi lokho ngalesikhathi wena ubika uyazi ukuthi mose flatini ngisho ungahamba uyoguqa nje lapha ukukhulume ukuthi hayibo gogo nomkhulu kuukuthi ukuthi ungashisa ngaphepha kuzozwakala kuzwakaliswa yini ukuthi vele bayazi ukuthi kuphi wena
use flatini
ngobunjani wabika kodwa ukwazi uvela usuke ekhaya nje uflathela ungabikanga bese uthi uyoshisa impepho flatini noma uyoshisa impepho emqashweni lokho sukwenza kakusikho akusenjani okungenani uma usuxakekile uyaphuma uyangaphandle uyokhuleka ngaphandle noma uyokhuluma nezidalwa kuphi ngaphandle why la emqashweni uzokhumbula ukuthi ngoba uzongena la emqashweni kungena umuntu la emqashweni obehlala khona owayebulala abantu kungena umuntu la owayenza ama abortion kungena umuntu wayesebenzisa imithi engcolile uzophinda ubiza abantu bakini khona la ngingahlambi so izinto ezinjalo ke esenza ukuthi esigcina sibatshela abantu ukuthi musu kugcwayela ukuphahla eflatini uyothi mawu suphumule eflatini usuthola lenye iflat ushiya abantu futhi la eflatini yibo laba bantu so sebenzisa amakhandlela uma usemqashweni useflatini noma ukuphi and then ngoba impepho iphahliwe ekhaya ithongo linawe la usukuphi
this is a MUT radio podcast